kumanaan qof ayaa Australia iyo New Zealand baalda ku xuseen maalinta Anzagdhayda oo shalayto ahayd kuna aadanayd 25-ka bisha Abriil, iyadoo ay aroorta hore ka bilaabato inta ayna qoraxdu soo bixin dabaaldegyo loo yaqaano down service ilaa iyo dabaaldegyada oo iyagu markaasi maalinta waqtiyadeeda kalena sii socda. Dhanka Sydney, kumanaan ayaa dabaaldeg Anzagdhayda isugu yimaadeen xarunta Martin Place loo yaqaano, halkaasi oo lagu xusay halgankii ay naftooda u hureen ciidanka Australia iyo kuwa New Zealand, kaasoo laga joogo in ka badan hal qarni. Madaxa ciidanka badda ee Australia, Admiral Stuart Maya, oo khudbadda Anzagdhayda qaatay, ayaa dadka xusuusiyay in Australia ay ku wayday ciidan tiradiisu ay gaarayso 100,000 oo askari dagaaladii waddanku uu ka qayb galay laga soo bilaabo sannadii 1860-kii, waxuuna yidhi isagoo hadalkiisa jeedinayay:
This morning we don't boast about triumphs or victories. We remember the sacrifice of those that were prepared to stand up for someone else.
Saaka, kuma aan faanayno guul aan gaarnay, waxaanu xusuusanaynaa hawshii naftooda hurayaashu ay qabteen, taasoo ay halgan u galeen ummadda. Waxaana xusuusanaynaa kuwii rumaysnaa in uu jiro wax qaali ah oo ka qaalisan danahooda shakhsiyadeed, kuwaasoo u halgamay in danta dadka kale ay tooda ka horreysiiyaan, noloshoodiina halista u geliyey iyaga oo raadinayay wixii ay rumaysnaayeen. Admiraalka ayaa intaasi ku daray in xuska maalinkan iyo dabaaldegyadu ay yihiin in la xusuusto kuwii naftooda ummadda u huray. Dabaaldegan ayaa dhammaan gobollada waddanka Australia si habsamiya uga qabsamay maalinkii shalayta ahayd, iyada oo magaalooyinka ay ka mid yihiin Melbourne iyo Canberra ay roobab shalayto ka da'een, balse roobabkaasi aynan dadkii ka reebin kana hakinin in ay nooleeyaan maalintaasi aadka looga xuso waddanka gudihiisa. Ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull, oo isagu munaasabadan booqasho ku gaaray ciidanka Australia ee ku sugan dalka Afghanistan iyo dalka Ciraaq, ayaa Facebookiisa soo dhigay dhambaal ummadda uu ugu tabinayo kuna aadan xuskii halgankaas oo markaasi halgamayaashii waddanka naftooda u soo huray iyo waqtigoodaba lagu xusayo, iyo kuwa haatan heeganka ugu jira ilaalinta danaha waddanka. Wuxuuna yiri:
On Anzac Day we gather in the quiet dawn to remember and honor with our thanks and respect the sacrifice that has kept us free.
Maalinta Anzac Dayda waxaanu ku kulanaa aroorta hore ee jawigu degan yahay si aan u xusno una sharafno si mahadcelina qadarina ay ku jirto halgankii nafta loo huray ee annaga maanta naga dhigay kuwa xor ah, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu, kaasoo takliifo badan nagu qaatay si aan maanta xor u ahaano loona huray dhallintii yaryarka ahayd naftooda iyaga oo waddankooda weliba meel dheer ku sugan, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu. Ma ammaanayno dagaal. Anzac Day ma aha sanad guuro loo dabaaldego guulo, balse waxaan u dabaaldegnaa guulaha nafta bani aadanka, ayuu yiri Mr. Turnbull. 25-ka bisha Abriil ayaa sannad walba laga dabaaldegaa labada waddan Australia iyo New Zealand, iyada oo la xuso ciidamadii waqtigooda iyo naftooda u huray labada waddan iyo haatan kuwa heeganka ugu jira ilaalinta danaha dalkooda.